Yeah. Baby, man, washa, washa.
The ghosty hand.
Baby, man, washa nale. Kila dakika niko lindo, oh whoa, niko lindo, yeah. Na postingi utakate, ungale ngale, hey, hey. Mapenzi lako niko lindo, oh whoa, niko lindo, yeah. Nikizungumzia mapenzi yako, ndo kabisa bala. Ni haki na jituma kukutafutia chapa. Amini ipo siku nitazipata mama. Sogope tapo ludi na maumivu, jua kwako mini shujaa. Napenda jinsi ulivo, tulivo msikivo. Unaniamini na kuamini pia. Uwachi kuniombea baby nikiwa manga ikoni. Unanipa mani ya moyo nikiwa kwako machoni. Siwezi kukupenda kwa sababu, na sababu inazafanya ni kuache palipo na sababu. True love, nisha kupa love story. Dele wewe ni wangu, my baby don't worry. Baby don't worry. Baby umeni washa nale, hey, hey. Kila dakika niko lindo, oh whoa, niko lindo, yeah. Na postingi utakate, ungale ngale, hey, hey. Mapenzi lako niko lindo, oh whoa, niko lindo, yeah. Takupenda, takulinda, tuwe wote sambamba utapokwenda. Dele wewe ni wangu, my lady, kama usije nifanya crazy. Wako nisha fully low. Mapenzi nayo nipa kwa wengine sitamani. So, nazidi bobea. Hata wake sema tutachana babe. Don't forget alichosema mama. Wenye kutufanya tusiendele ni hao mashoga zako. Takufanya uwe busy na kazi zako. Nita change jina lako ado seme chuki zao. Baby we're sicky ball. I like the way you are. Take me full. Baby umeni washa nale, hey, hey. Kila dakika niko lindo, oh whoa, niko lindo, yeah. Na postingi utakate, ungale ngale, hey, hey. Mapenzi lako niko lindo, oh whoa, niko lindo, yeah. Baby umeni washa nale, hey, hey. Kila dakika niko lindo, oh whoa. Nicolindo, yeah. The first thing you took out, eh? Ongale ngale, eh? Mapenzi lako Nicolindo.